ngesifuba phansi umzimbo othethe imali uyadula wena amadola batubiza amadola anaconda
Coco, coco, coco. Na huo mwendo na nifanye niwe crazy, niwe crazy. Raha yangu nikikubona, yeah, nikikubona. Penzi lako mido napona, yeah, una kona kona. Raha yangu nikikubona, yeah, nikikubona. Penzi lako mido napona, yeah, una kona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Uko na mimi mpenzi, mpenzi. With you, I feel alive. Kuwa nawe mpenzi.